as away. Ukumva ufite gushidikanya kwinshi, jya wibuka ibyo ya